ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
Kā te hae te iwi kotai te waika mawhiti te rere ki te puku o te ika ki Komerau. No te rangi nei pōhiri ti ai, te tāhuhu ranga pūotira te tumu whakarai hou o tūwhare toa ki Komerau haumora ko Dr. Peta Ruha tōna ingoa me te aha. He whakakōrero i tēnei kaupapaka i te tokotoko wae i tēnei wā nei ko tētahi o ngā rangatira o ngā ti tūwhare toa ki Komerau o tira. Tētahi o ngā mema haumora o te poari o reira ko Hone Tirire, hei te hoa tēnā koe.
Tēnā koe ki rāma, tēnā koe te rangatira.
Tuatahi ake, heaha te hiranga o te rā pōhiri i tū i te rā nei mo te tumu whakarai hou?
Kia ora, ki rāma, ko tēnei kaupapa o te pōhiri o te tumu whakarai hou, Dr. Peta Ruha, i tēnei rangi whakahira hira. He pōhiri ki a Dr. Peta Ruha, o tana taina mai ki te iwi, pōhiri tia mai te iwi ki aia hara mai ki roto i a mātou, te iwi o tūwhare tō ki Kawarau, ta Hāpuri o Kawarau. Koena te hiahia o te iwi, te pōhiri nei, te hiranga te tino pūtake me ki o te pōhiri nei, ko te karanga mai o te iwi.
Nā, kia kōrero tāua mō tēnei tangata mō Dr. Peta Ruha, taku mōhio, no te whānau āpanui tēngua, engari, i ahu mai ia i hea?
Ai, kia ora, well, i ahu mai a Peta, he uri tēnei o Ngāti Tūwhare tō ki Tongariro, ko tōna iwi no te rohe, no te nā hapuka tō o Mōkai. Ki te taha raki taku mōhio o Taupō. Ko ia tētahi taha o Dr. Peta Ruha, i tipu ia i roto i te taone nui o Kawerau, Dr. Peta, e tino wahine, e wahine tino hūmārie, i tipu ia i roto i ngā raruraru o te wā. He tanata tino mōhio, e wāhine mōhio i ngā raruraru katoa, e pā mai ki ana i tātou, te Māori. Koena a Peta, e kipu ia i roto i te taone nui a Kawarau. Ai.
Ana, hea te take i whakawhiwhia ki aia tēnei tūranga taku mōhio, he hiranga nui tōna whakapapa, he wahine, he Māori, e māramāna ki te hapori. Hea ngā pukenga kakawea e ia ki tēnei o ngā tūranga?
O, pātai pai tērā e te rangatira kiri ama. O tāna pukenga, i roto i ngā tau 2024 ki muri. Ko ena tana mahi clinical technician registered, he mahi nehi chaki pai nā tanata takakita he, arā ko te taru-taru, ko te raru-raru o te whānau, parigi te takahi te āhuatanga o te ture, wera āhuatana, a Dr. Peta Ruha. He nehi Māori, mōhio matatau hoki ki ngā ahuatana o te ao Māori, mātauranga Māori, ahurewa Māori, matatau i te reo, whaia i tana tohu kairangi ki te whare wānango awanuiarangi i tērā ki tau. Koena tana mahi, clinical technician, we rā ahuatanga, mahi nehi, chaki pai nā tanata, ranatahi mai, pake ke kaumātua, koe ke mai. Koe atu nā mahi o Peta, o Dr. Peta Ruha.
Anā, heaha ngā momo manako, kei runga i ona pokohiwi, heaha o koutou hiahia ka puta i tēnei o ngā tūranga. Taku mōhio, he nui ngā ahuatanga ko Pākia Kawerau i roto i ngā tau, he nui ngā taumahatanga a haumora nei, hei whakatikatika mana o tira mā koutou. Nō reira, heaha o koutou manako. Ka puta i aia.
Oh, kia ora, e kere ama. Well, kei ta moho koi i tērā rāmere, paraere, ka huri te ao hauora Māori. anā ko te Māori Health Authority wera āhuatanga. Kura tā mātou hia te iwi me te hāpuri o Kawarau, me te tūwhare toki Kawarau kūra. To whai nā āhuatanga, hei painga, hei oranga mō tātou te iwi Māori. Kore te whakaaro o Dr. Petaruha Huki, te whai rā āhuatanga. Wāna pūkenga kato mōhio runo hoki i te wairua wera āhuatanga ki te whai i nā āhuatanga Māori. Kore tā mātou manako, i roto i tāna rautaki, anei nā kaupapa i moia tātou whakatikatika haere o nei āhuatanga kimi hoki i nā oranga pai mō tātou te iwi Māori, ara ko ta hāpuri o Kawarau e kere ama. Ko era te āhuatanga o Dr. Petaruha, kai ta mōhio ia i nā taumahatana, i nā aue hoki, rangatahi mai, pakeke mai, koeke mai o te hāpuri o Kawarau, me te iwi, ko e nā.
Nai a tāu e kōrero ana mo te aranga mai o te Māori Health Authority i te praere ka pahemo nei. Hea hao whakaro, kei runga koe i te ropu haura o Te Arawa, o tira te poari. Hea tingo te poari? Oh, kei runga koe i te tira haere a Pūhaurangi. Hea hao koutou hia mo tēnei mana haura Māori hou?
Oh, kia ora, kirema. Well, ko Dr. Peta, ko ia te kanohi, te waha, mo te iwi o Tūwhare Tōki Kawarau i runa i te puari o te tira haere o Pūhaurangi. Ko te tira haere o Pūhaurangi, ko ia te kanohi me te waha kōrero o ngā whānau, hapu, marae, me te iwi, me te hāpori. Huri no te waka o Te Arawa, mai Tūwhare Tōki Kawarau, ko te ihu o te waka, mai maketū ki Tongariro, te takere o te waka, me te kei o te waka. Ko Peta, ko ia tētahi o nā waha kōrero me ki iruna i te puari o te tirahai o Pūhaurangi. Ko hau te heamana tētahi o nā heamana o te taura ora o Waiariki Iwi Māori Partnership Board. Koe nā tā māua nei mahi māua ko Peta. Koe rā.
Ana, hea hao koutou hia ka puta i tēnei mana ahaura Māori hou. Ara ko te Māori Health Authority.
Ko te mea tuatahi me hui ki te taha o ngā iwi. Ko rea te mahi o te taura o te tira haere o Pūhaurangi. Haere ki ngā marae maha hurino. Ki te whakakao i ngā kōrero, ki te kimi i ngā āhuatanga, te huarahi pai mō tātou te iwi Māori i roto i te ao hauora. Ki te whakarongo i nā aue me nā hiahia o te iwi. Haramai tērā kōrero ki te tira haere o Pūhaurangi, ko Dr. Petaruha tētahi. Rua tekau, mā rua, tōru tekau, taku mōhio e kiri ama nā kanohi mai i nā iwi katoa te waka o Te Arawa. Iruna i tērā rōpū te tira haere o Pūhaurangi. Koera tā mātou hiahia i roto i nā marama 60 days me ki, 60 day prayer, i roto i nā rautaki te kimi hia i te huarahi pai hei oranga mō tātou te iwi.
Ko tahi rau 62 miliona tāra noiho te rahi o te pūtea kua tuku atu ki te Māori Health Authority, hei whakatutuki i nā manako a oranga nei, a haura nei o te iwi. Kia o whakaaro kei te tika tēra, kei te rahi rā nei tēra?
E kere ama, ka uri taku whakaaro ki te rahi o te pūtea mo te Health New Zealand. Te rā rōpū. Ka te noho Health New Zealand ki te taho o te Māori Health Authority, hoi anō i ti rawa atu te take pūtea mo te Māori Health Authority. Ko rea he ranurau tērā ki a hau. Ka re rahi atu te āhuatana o te pūtea mo tātou te iwi Māori. Ko rea te mātou kaupapa rautaki me ki, te me atu ki te Māori Health Authority, me rahi ake te pūtea ki a tātou. Hei painga, hei tautoko hia mai, a kaupapa nunui o tātou nā iwi Māori Partnership Board i roto i a mātou mai. Kāne, kai te paitera ki a hautarahi o te pūtea mo te Māori Health Authority.
e te rangati rā e hone e mihi ana ki a koe ie nei whakaaro me taku mōhio he tini ngā Māori huri te motu e pēnei ana o rātou whakaaro. Ko te kahoki mai ki te pōhiri mō tākuta Peta Ruha, he hanga mahi tuatahi kei mua i tōna aroaro i roto i tēnei tūranga hau hei tumu whakarai mō tūwhare toa ki Kawerau Haungora.
Ka pai, o tuatahi, a ka timata a Dr. Peta Ruha te tumu whakarai mō te tūwhare toki Kawerau Haungora a pōpō. Tā rā hina a pōpō, ko wana hia hia i te whakarongo i nā āhuatana au e me ki o wana kaimahi. Ko ta mahi whakawhanauna tana, ko ta mahi takipai a rātau. Koe nā tētahi o nā mahi o Dr. Peta Ruha i te neua i roto i te rōpū, te tarira o te tūpare toki kaura hauora. Tuarua, ki te whai i nā āhuatana e pāna ki te Māori Health Authority, me pēhe te hono, me pēhe te whakapanaunatana, me pēhe te kōrero mai tūpare toki kaura hauora. Me nā hauora katoa, hurinoa te toi, te moana a toi, me te waka o te aroa, me pēhe te hono, me pēhe te rā āhuatana ara ko nā partnerships, ko nā whakapanaunatana me ki. Kōrera tētahi o nā hia hia o Dr. Peta Ruha, ara me te pōari hoki. Tuarua, ki te tīkiro hoki, nā āhuatana i roto i nā māhere rautaki o te pōari. Koe nā mahi hoki a Dr. Peta Ruha i tēnei wā.
E te rangatira e hone ko Pautumaki a Taiwa, engari tēnā Taiwa i a Taiwa, kōrero Ngā Mihi Nui hoki ki a Dr. Peta Ruha i tēnei tūranga hau ōna o tira ki a koutou katoa o tūwhare toa ki Kawerau.
Tēnei te miha tiki a koe te rangatira e taku tūakana e kere ama. Oia no e hoa, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga ki runa i a koe, me tō pānau ki e hoa.
Tēnā koe te rangatira. Ko te reo tērā e te iwi o Hone Te Rire. Koia tētahi o ngā mema pōari o tūwhare toa ki Kawerau Haungora i pōhiri i te tumu whakarai hou i te rānei.